Flatline.
One call them.
Brand new flavor.
The original general.
General call them.
Caption, no right to cruise in the wizard.
Busy.
Exclusive from Afro Pie.
Asi tuafu mamu mushiku kwacha Ndala matu mfani kwacha Leka mbombe mfwae kwacha Pantuku kwacha freedom muni kwacha Tuafu mamu mushiku kwacha Ndala matu mfani kwacha Leka mbombe mfwae kwacha Pantuku kwacha freedom muni kwacha Asi wakuto shari wa we know you
Wewele kwacha
Pakuti finki upende kwa wangu
Wewele kwacha
Alata kwa wako sakuli
Shapande chilling and tumpenish kabili shandiri yambomba and don't fanga mulense kaisansa she sari yanga yambeta. Nanimbe ula batina lunyanga naba pila balala be confunya. Bamuta shakali musaya, ebe paya.
Bantu de afirwa po kwacha, ensansa ila leka. Matumbo na gumotila, kwache kukule kila hiwe.
Caption no better clutch in the
whistle.
I see Tuafu Mamu Mushiku Kwacha, Ndala Matu Mfani Kwacha, Leka Mbombe Mfwae Kwacha, Pantuku Kwacha, Freedom Muni Kwacha. Tuafu Mamu Mushiku Kwacha, Ndala Matu Mfani Kwacha, Leka Mbombe Mfwae